CK Music Promos.com.
Said it dreamer.
Ngawa umfwe finish na ibipa na inana na fikosa takwa wana kupikita. No laba kwa chan. Achan. Umu etse kuchalo.
Etse kuchalo.
Alongside na kei laseo. Akashtina. Wele samwa wakui. Na lako mama kui. Ndeo umfwe misowa. Filamba ndeo wa. Mchalo chalo pato. Mwafulo lupato. Nikwisa ndelo la. Ushe nikwilo wan. Banandi bali yapa. Nenshida yali sapa. Mushido motu endala. Mwafule fibanda. Sinizi wanga tuka kumana chapa mo. Walile pesho vulendo mwaiposa mo. 21 yezi filamba tafikama. Ndame pepe lako lyose pari anafukama. Twalia bana vachi mwela wavule chikwela. Iseni twangale na lelo papi techilala. Na nombo mutema chudule mikabila. Apotwale angala, bachala fechi boria. Nava kunga fwabari ya luke miswema. Ndesu vila muli chapa momu lese kelela.
Emo wins when we meant for my G's. Crying out loudly for many years ago. Nampo tuka mwana na kwisa. Mwari ya imwe, mwari tusha. Toshala nevi kongo kumitima. Imwe mwari tusha. Mwari tusha. Twarie shoko mwafoya pachalo. Kanshi mwari tusha. From the sunrise to the sunset. You'll always in our memories. Mofi ndote po mwawa. Angu pachalo ta mwawa. We keep on finding you. We wish you kumona na nakambi. Kani mwe mama. Mwari hadi weki. Mama.
Kumanda kwa lilepa. Takwa banga pa window. Chikonko kumutima kwa tibala sakonido. Can't believe that mwalia. Na punch patalala. Nga iti pastofu. Takwa bakutalala. One day we meet huko mwaba mwisa kamana. Basive nina bana kaleni. Chilinda mifuluka. When I remember you mama mflamba tafiputuka. I wish nge po mwaba na fionse ngata
pa. Memories where we meant for my jeans.
Oh yeah.
Crying out loudly for many years ago. Nampo tuka mwana na kwisa. Mwari ya imwe, mwari tusha. Toshala nevi kongo kumitima. Imwe mwari tusha.
Mwari tusha.
Mwari tusha. Twade shoko mwafwa ya pachalo.
Pachalo.
Kanshi mwari tusha.
Chapa Vincent Classic, Chiela manager ni kambe. Alongside na chizimeto. Young soja promoter. Promoter, promote. Na kumona ke bro ni mwefi kola J-Ply. Sandy Ela badesti. CP Tabalusaka.
Kalewa. CK Music Promos.com.